iyo ngize ngo ndamukurikiye sanga hari abandi bamugezeho nkabura uko mubwira ikindi ku mutima nkabura umwanya wo kwisobanura mu by'ukuri njye ntera kumwibazaho
She drives me crazy
uyu mukobwa njye